nikiwa ni mimi hapa Chelsea Voice.
Nikiwa na
Kisha Voice Adi Boy.
Asila za nini mama si umeamua? Nanifata fata kwa nini suri nikata? Asila za nini mama si umeamua? Nanifata fata kwa nini suri nikata? Sisa hau nifunja nazi Biloshi wasi Wenjia panda niwe na wewe Mwesa konke pata lasi Kwa wazazi Niri wakana kisa wewe Ukimjua naishia nae Otaumbali zipasuke Nae toka nae lafiki ya koche upe Oya we ukimjua naishia nae Otaumbali zipasuke Nae deti nae lafiki ya koche upe Ukimjua naishia nae Otaumbali zipasuke Nae toka nae lafiki ya koche upe Ukimjua naishia nae Otaumbali zipasuke Nae deti nae lafiki ya koche upe
Niligombana na ndugu kisa wewe Siku wanacha kufanya Wanangu mtani warini kana Majirani wote warini sema Na kama unataka turudiane Na kamwe haitoweze kana
Ona squeeze unamaliza bandora kotu Watuku wathimbia Unajipia nikuambia wefangu sio kitu tu Ukome kunitadia Mabisa kushia shia nisitaki Ndomana kugandana kama farasi Bidana unataka nini ya unakeshi Tuachane mamiro hauntishi
Ukimjua naishia nae Otaumbali zipasuke Nae toka nae lafiki ya koche upe Oya we ukimjua naishia nae Otaumbali zipasuke Nae deti nae lafiki ya koche upe Ukimjua naishia nae Otaumbali zipasuke Nae toka nae lafiki ya koche upe Oya we ukimjua naishia nae Otaumbali zipasuke Nae deti nae lafiki ya koche upe
Hata ukinivimbia
Haunitish
Nafasi yako haiko tena
Haunitish
Acha kuniongelea
Haunitish
Punguza sobo tusa achana
Haunitish
Shajitua tua Usijenijua Shajitua gundu zako
Shajitua
Shajitua tua Usijenijua Shajitua gundu zako
Shajitua